man worry your little mind. Don't you never let one man worry your little mind. He'll keep you troubled, troubled, worried, yeah, worried all the time. He'll keep you troubled, worried, yeah, worried all the time. But don't you wish your little boy was cute like mine? But don't you wish your little boy was cute like mine? He's a married man, but he come to see me sometime. He's a married, married man, but he come to see me sometime. Never let one man worry your little mind. Don't you never let one man worry your little mind. He'll keep you trouble, trouble, worried, yeah, worried all the time. Keep you trouble, worried, yeah, worried all the time. But don't you wish your little boy was cute like mine? But don't you wish your little boy was cute like mine? He's a married man, but he come to see me sometime. He's a married, married man, but he come to see me sometime. Never let one man worry your little mind. Don't wish you never let one man worry your little mind. He'll keep you trouble, trouble, worried, yeah, worried all the time. He'll keep you trouble, worried, yeah, worried all the time. But don't you wish your little boy was cute like mine? But don't you wish your little boy was cute like mine? He's a married man, but he come to see me sometime. He's a married, married man, but he come to see me sometime. Ha 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 ha